Kama unafungua kinywa chako endelea kuomba tu mahali ulipo. Jesus, we trust in you. Jesus, we trust in you. Natamani nisikie sauti za waombaji. Tayari nguvu za Mungu ziko hapa. Jesus, we trust in you. We trust in you, Jesus. Tumepewa jina moja, jina la Yesu.
Jina tamu ni Yesu, jina lenye nguvu. Ukilitaja linajibu, jina hili Yesu.
Jina tamu
ni Yesu.
Jina la Yesu, nyosha mikono yako tu mahali ulipo. Ombe tena.
Atukilitaja, linajibu.
Kwa mara nyingine tena. Watu wanapokea uponyaji kwa jina hilo.
Jina Yesu.
Magonjwa yanawaachia watu.
Jina Yesu.
Kila ulimi, kila goti linapigwa.
Jina Yesu.
Jina Yesu.
Jina Yesu.
Hatuna jina jingine ila jina lako Yesu. Wakati unakuja kufurahi wako waliokuja mahali hapa kwa sababu they need a breakthrough. They are not here just to enjoy. Hawako hapa kufurahi tu, wanahitaji penyo kwenye maisha yao. Jina Yesu, Jina Yesu, Jina Yesu, Jina Yesu, nina nguvu la uisha Nafungua Naokoa Jina hili Jina hili Jina hili Jesus Jina hili Nimeomba ku break the protocol kidogo tu. Ninasikia kuna binti ana kansa ya ziwa. Mungu anakupa uponyaji mahali ulipo. Kansa, kansa. Kansa, receive your healing. Receive your healing. Kansa ya ziwa, receive your healing now in Jesus name. Kuna mtu ana maumivu ya kichwa ya muda mrefu sana. Na ameenda mara nyingi sana hospitali. Receive your healing tonight in Jesus name where you are. In Jesus' name, receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Kuna mtu ana maumivu ya mgongo, back pain. Back pain. Wewe unasikia, unajua ninachokisema. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Kuna mtu ni mdogo sana, lakini ana pressure. Ameandikiwa pressure. Receive your healing. No more pressure. Right now. Right now. In the name of Jesus. Two minutes. Karabahandele bahashete. Setala mahasedele bah. In the name of Jesus. Tuna maumivu kwa kulia, kwa kulia kwenye goti. Unaumia sana. You have a hard time kutembea. Unapata shida sana ukiwa unatembea. I speak healing in the name of Jesus Christ. At the mention of the name of Jesus, receive your healing tonight. Inawezekana ikawa ni kesi ya watu wengi. Hauna mtoto, yamekuwa ni maombi yako ya muda mrefu. Weka mkono tumboni. Repa haseta la mahashete. Tumbo lifunguke, utasa uondoke. Katika jina la Yesu, receive your breakthrough tonight. Receive your breakthrough tonight. It is your prayer for a long time. It is your prayer for a long time. Receive it right now. Jesus, up your hands.
Shina, yeah. Shina, Yesu.
Tupokea upenyo. Tupokea majibu. Tupokea uwezo. Mapepo yanaondoka uwanjani hapa. Nguvu za giza zinakuachia.
Jina Yesu.